kuweka chombo kimkononi. Kapitensha nipatia
kibali,
Aisha kuwa wangu
kihalali,
wazazi wote tupatia
radhi chombo kimkononi.
Metimba ninaringa
ujue,
usiponiona kita
kwa mana,
nipo busy na bei,
nishapata chombo kimkononi.
Habiba, Zaina, Nuru, Yespe, na Isra,
Abwa,
Mwenye lake ajibu.